Izondi zopo sabasi kiri chonse chimene ife tingachifotokoze muzinenero za umuntu za mmene mitima yathu ikumvelera lero pamene ife tasonkhana pano mawa wa ulemu wopatulika uno.
This morning represents the time that when our religion was made real.
Mawa uno ukuimilira nthawi imene chipembedzo chathu chinapangidwa kukhala chenicheni chifukwa kunali kuukanso kwa mwana wanu wofunika amene anabwera kuti adzawombole mtundu wonse wa anthu. Ndipo ife tili pano mawa uno kudzakondwelera kugonjetsa kwa kukulu kwa pamwamba uko Ambuye kumene kunatipanga ife kukhala woposa agonjetsi azonsezo imfa gehena ndi manda. Ndipo ife tikukuthokozani inu kuti zitadutsa zaka zonsezi ife tikumasonkhanabe molawirira mmawa pa mmawa wa Istarawu kuti tidzamupembedze iye chifukwa ife tikukhulupirira kuti iye akubweranso. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mukhululukire machimo athu onse ndi mphulupulu zathu zimene zalembedwa motitsutsa ife pamene ife modzichepesa tikuvomereza zolakwa zathu ndi kuvomereza chitetezero chake cha machimo athu. Chiritsani matenda amene ali pakati pathu Ambuye mutithandize ife pamene tiziwerenga mawu anu oyera amene ali maziko achoonadi chonse chimene inu mwatisiyira ife kuti tizikhalira nacho moyo ndi kuchikhulupirira. Ndipo ife sitikungopempherera gulu ililokha limene lasonkhana pano koma onse kuzungulira dziko pakuti ife tikuyang'anira ndi maso achidwi ndi mitima yachiyembekezo kubwera kwake. Ife tayima lero mu mdima mu chisokonezo kuti pamene pafupifupi nthawi iliyonse kuti otengeka wina akhoza kungophulitsa china chake ndi kuyatsa batani laling'onolo ndipo dziko lonse likhoza kuphulitsidwa muzidutswa monga zinanenedwa kwa ife ndi amaulamuliro akulu kuti nkhondoyo izangokhala yotalika maola pang'ono ngati iyo ingati idzachitikenso. Oh, pamene ife tayima lero mphepete kumene mwa nkhondo ina pamenepo mpingo wayima mphepete mwachiukitsiro cha ulemerero wa ukulu icho pakuti ife tidzatengedwera mmwamba limodzi ndi oyera amene akugona kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga ndipo kwa nthawi zonse kukakhala ndi iye. Ife tabwera kuti tidzakupembedzeni inu Ambuye ndipo tilandireni ife lero. Mudalitse kuwerenga kwa mawu anu kuyimba kwa nyimbo kulalikira kwa uthenga mulandire mapemphero a olapa mumvere pemphero la odwala ndipo mudzitengere ulemerero kwa inu mwini pakuti ife modzichepetsa tikupempha izi mu dzina la Yesu. Yesu mwana wanu. Amen. Kwa inu amene mukufuna kuti mutenge pamene ife titi tiwerenge mmawa uno wa malemba athu ndipo ife tikupepesa kuti kudziwa kuti ife tilibe malo wokhalapo kwa gulu labwino ili la anthu amene abwera molawirira mmawa uno kuti adzapembedze limodzi ndi ife kuchokera kumatchali chosiyanasiyana ndi madera osiyanasiyana ndipo ngakhale kumafuko osiyanasiyana asonkhana mmawa uno pano pakachisi pakupembedza kwa ulemerero wa ukulu uku kwa Ambuye. Ine ndikufuna kuti inu mutsegule ku buku la Masalimo, Masalimo 22. Ine ndikudziwa kuti awa makamaka ndi malo osazolowereka kuwawerenga kwa msonkhano wa Easter koma Mulungu ndi osazolowereka ndipo tsopano ukatha msonkhano uno ife tiyimikira kaye kwa pafupifupi ola limodzi kuti inu muthe kupita ku kazusa wanu ndipo kenako msonkhano wa Sunday School udzayamba 9:30 ndipo kenako kukangotha msonkhano wa la Mulungu padzakhala msonkhano wa ubatizo kuno pa dziwe. Ndiyenu madzulo ano 6 koloko, makadi apempherero akhala akuperekedwa kwa msonkhano wa machiritso wa usiku uno. Ndipo ngati inu muli nawo okondedwa aliwonse amene akudwala ndi osowa, mukumbukire kwabweretsa iwo usiku uno. Ndipo pakuti iyi idzakhala nthawi yomaliza mene ife tidzakhale ndi uwu kwa kanthawi muli monse. Ine ndizinyamuka mmawa 5 koloko kupita ku Los Angeles ndi kudusa ku gombe la kumadzulo ku mndandanda wa misonkhano. Tsopano mu Masalimo 22 ife tikuwerenga. Mulungu wanga, mchifukwa chiyani inu mwandisia ine. Mchifukwa chiyani inu muli kutali kuti munditandize ine kumau akubula kwanga. Mulungu wanga, ine ndi mafula masana, koma inu osa ndi mvai. Ndi munyengo ya usiku, ndipo ine sindiri chete. Koma inu ndi woyera. O inu amene mumakhala matamando a Israeli. Makolo athu anakudalirani inu. Iwo anakudalirani ndipo inu munawapulumutsa iwo. Iwo analilira kwa inu ndipo anapulumutsidwa. Iwo anadalira mwa inu ndipo iwo sanakhumudwe. Koma ine ndi nyongolosi. Ndipo osati munthu. Chitonzo cha anthu. Wonyozedwa ndi anthu. Onse amene andiona ine akundiseka monyoza. Iwo akupotoza mlomo. Ndipo iwo akumagwedeza mutu ndikuti. Iye amadalira pa Ambuye kuti amupulumutsa iye. Siani amupulumutsa iye. Wona kuti iye amasangalala mwa iye. Koma inu ndiye amene munanditenga ine kuchokera mmimba, inu munandipanga ine kukhala ndi chidaliro, pamene ine ndinali pa mabere a amayi anga. Ine ndinaponyedwa kwa inu kuchokera mmimba, inu ndi Mulungu wanga kuchokera mmimba mwa amayi anga. Musakhale kutali ndi ine, pakuti mavuto ali pafupi, pakuti palibe paliyense woti andithandize. Ng'ombe za mphongo zambiri zandizungulira ine. Ng'ombe za mphongo za mphamvu za ku Basani zakhala mondizungulira ine. Izo zandiyasamulira ine ndi kamwa zawo ngati olusa ndi mkango wobula. Ine ndathiridwa ngati madzi. Mafupa anga onse aguluka. Mtima wanga uli ngati mafuta. Iwo asungunuka pakati pa matumbo anga. Mphamvu zanga zauma ngati phale. Lilime langa lamatilira ku msagwada zanga. Ndipo inu mwandibweretsa ine ku fumbi la dziko. Pakuti agalu andizungulira ine. Misonkhano ya oyipa yanditsekereza ine. Iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga. Ine ndikhoza kuwerenga mafupa anga onse kuti iwo akuyang'ana ndipo akuchita chidwi pa ine. Iwo agawana zovala zanga pakati pawo, apangira maere chovala changa. Inu musakhale kutali ndi ine, o Ambuye. Mphamvu zanga, inu mufulumire kundithandiza ine. Deliver my soul. Pulumutsani moyo wanga kulupanga. Wokondedwa wanga kumphamvu ya garu. Ndipulumutseni ine kukamwa la mkango, pakuti inu mwandimva ine kuchokera ku nyanga ya njati. Ine ndidzatchula dzina lanu kwa abale anga. Pakati pa osonkhana ine ndidzakutamandani inu. Eya. Inu amene mumaopa Ambuye, mutamandeni iye. Inu nonse, mbeu za Yakobo, mulemekezeni iye. Ndipo muopeni iye, nonse inu mbeu za Israeli. Pakuti iye sana nyoze kapena kudana ndi mazunzo. Iye sana bise nkope yake kwa iye. Koma pamene iye ana lilira kwa iye, iye anamva. Mpembedza kwanga kudzakhala kwa inu kwa osonkhana ochuluka. Ine ndidzapereka malumbiriro anga pamaso pa iwo amene amamuopa iye. ofatsa adzadya ndipo adzakhutitsidwa. Iwo adzamupembedza Ambuye amene akumufuna Iye. Mtima wanu udzakhala moyo kwa nthawi zonse. Mathero onse a dziko adzakumbukira ndipo adzatembenukira kwa Ambuye. Ndipo mitundu yonse ya mafuko idzapembedza pamaso pake. Pakuti ufumu ndi wa Ambuye, ndipo Iye ndi kazembe pakati pa mafuko. Onse amene ali onenepa pa dziko lapansi adzadya ndi kupembedza. Iwo onse amene apita pansi kufumbi adzagwada pamaso pa Iye, ndipo palibe amene angasunge solo yake ndi moyo. Mbewu idzamutumikira Iye, iyo idzawerengeredwa kwa Ambuye kwa mbado.
They shall come and shall declare his righteousness unto a people.
Iwo adzabwera ndipo adzanenera chiyero chake kwa anthu. Ndipo adza amene adzabadwe kuti Iye wapanga ichi. Ambuye aonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Ine ndikufuna kuti nditenge pachochitika ichi mawa uno, mawu asanu. Ndipo pozungulira mawu asanu amenewo, ndiyesera kufotokoza chimene chili pa mtima wanga kwa inu opembedza mawa uno. Ine ndikufuna mawu asanu awa: kukhala moyo, kufa, kuyikidwa mmanda, kuuka, akubwera. Ndipo ine ndikuganiza kuti Wanda Katulo anazifotokoza izo bwino mu nyimbo za chimene ine ndikufuna kuti ndinene. Pamene Iye analemba nyimbo iyi: pokhala moyo Iye anandikonda ine, pakufa Iye anandipulumutsa ine, poyikidwa mmanda Iye anatengera machimo anga kutali, pouka Iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina Iye akubwera, o tsiku la ulemerero. Sipanakhalepo moyo umene unakhalidwapo onga wa Iye, chifukwa Iye anali Mulungu akuonetseredwa muthupi pamene Iye anabadwa. Iye anali kuonetsera kwa chimene Mulungu Atate ali. Ndipo Mulungu Atate pokhala chikondi, ndiye Yesu anali kuonetsera kwa mphumphu kwa chikondi. Iye anali chikondi kuchokera pa nthawi yoyamba, imene manja ake akhanda anamenya masaya okongola a amayi ake. Iye anali chikondi. Ndipo ine ndikuganiza lero kuti apo ndi pamene ambiri akulephera kuzindikira kuti Iye anali chikondi. Mulungu ndi chikondi, ndipo iwo amene amakonda ndi obadwa mwa Mulungu. Mulungu analikonda kwambiri dziko, amenewo ndi osakondedwawo, mpaka Iye anampereka mwana wake wokondedwa yekhayo, kuti aliyense amene akhulupirira mwa Iye asawonongeke, koma akhale nawo moyo osatha. Iye anaonetsera chikondi chake pamene Iye anali kuno pa dziko lapansi mu njira za mbiri zosiyanasiyana. Mpaka izo ndi zosatsutsika kuti Iye anali cholengedwa chokonda kwambiri mene chinayamba chakhalapo moyo. Ndipo ine ndikuganiza nthawi ya moyo wake kuno, Iye anali kumufotokoza Mulungu. Ndipo njira yokhayo imene Mulungu angathe kufotokozedwera kwa anthu ndi kudzera mu chikondi. Ndipo Iye anachita izi mwabwino pamene Iye anakumana ndi mmodzi wa azimayi oyipitsitsa amene analipo a tsiku lake mwina mwake. Iwo anamupeza Iye wolakwa basi, ndipo panalibe njira yoti apulumukirepo. Pamene Iye anapezeka ali muchigololo, ndipo iwo anamududuluzira Iye kwa Iye, ndipo anati, kodi inu mukuti tipange naye chiyani Iye? Ndipo pamene Iye anapotolokera kwa Iye, ndipo anati, ire sindikukuweluza iwe, pita, ndipo usakachimwenso. malo momuponyera iye kumiseu kuti akamukwekweletse ngati gulu la ankhandwe pa iye kuti akamugende iye ndi kuchotsapo moyo wake mtima wake wamphete wachifundo wachikondi unatsikira pansi mu tchimo limene iye anali alimo anati ine sindikukuweluza iwe ingopita ndipo usakachimwenso ndipo pamene iye anali pa njira yake akutsikira ku manda a Lazaro ine ndikuganiza kuti imeneyo inali nthawi ina yopambana imene iye anafotokozera chimene mulungu ali kwa anthu iye si mulungu yekha amene angakhululukire tchimo lotsikitsitsa limene lingapangidwe ndi kuwachotsera zolakwa ndi kuwapanga iwo kukhala osalakwa mwachikondi chake chokhululukira koma imfa itatha kutiyika ife kuli chete iye amakhala wokhudzidwabe za ife ine ndikuganiza iye anafotokoza bwino zimenezo pa njira ali ndi Marita ndi Mariya amene iye anadzafika ku nyumba kumene imfa inali itachotsa moyo wa munthu wokondedwa ndipo ali pa njira yake wakumanda komabe pokhala mulungu ankadziwa kuti iye akanadzamuukitsa iye kwa akufa ankadziwa kuti zinanenedwa kwa iye kuti mu mawu ake omwe anali mphamvu yomuukitsa iye kuchokera mmanda komabe pamene iye anaona Marita ndi Mariya ndiwo amene ankamukonda Lazaro akulira baibulo limati iye analira chinali chiyani chimenecho mtima wake wopambana wachikondi pamene iye anamuona mwamuna ameneyo ndipo ake abwenzi ake ali pa mavuto iye anavutika nawo iwo ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti iye akhoza kupezeka pakati pa osweka mtima muzisoni zathu iye si wina amene angatisiye ife iye amayima pafupi nafe pamene zonse zalephera ndipo ziyembekezo zomaliza za mdziko zafika kumapeto ake iye amakhalabe mulungu ndipo iye amatikonda ife iye anali kufotokozera kwa mulungu ndipo mmene ine ndimakhulupirira kuti iye amafuna kuti anthu ake akhale odzozedwa kwambiri ndi mzimu wake kuti ife tizitha kumapita kwa wina ndi mzake mayesero ndi mavuto ndi kukapereka kuonetsera kwa chisoni chake pamene icho chikukhuthuka kuchokera mmitima yathu imene yabadwa mwa mzimu wake kuti tizinyezimiritsa mu mpingo chikondi cha mulungu wa moyo zimenezo zinafotokoza bwino zimene iye ananena kapena wandakatulo ananena pokhala moyo iye anandikonda ine iye anaonetsera chimene iye anachita kwa mtundu wonse wa munthu mmene mulungu anadziyimirira yekha mwa yesu khristu iye anafotokoza maganizo ake kwa mtundu wa munthu kuti azikhululukira ndi kuwakonda iwo amene ali osakondedwa ndipo ine ndikudabwa mawa uno wa Easter mmene ife tikupezekera wopelewela pa zimenezo ife timakhoza kuwakonda iwo amene amatikonda ife koma iye ankawakonda iwo amene sankamukonda iye iye anali chachikulu kwambiri choyimirira choyamba chachikondi chimene chinayamba chagundapo pa dziko lapansi ndipo ananyozedwa ndi iwo amene ankakhala pa dziko lapansi iwo amene iye ankawakonda palibe munthu amene ankakonda monga iye ndipo palibe munthu amene anadedwapo monga iye iwo ankamuda iye ndi kumunyoza iye ndi kumukana iye koma izo sizinaletse chikondi chake Wamali zira pamene iye anali atapa chikidwa pa mtanda, zitachitika kuti moyo uja umene iye ana ukhala suna chite kanthu, koma zinthu zabwino, kukhululukira ochimwa, kuchiritsa odwala, ndipo basi kumachita zinthu zimene zinali zabwino, pamene iye anali kupuma komaliza pa mtanda. Ndi malovwa mwano onyogodola ayiwo amene anayima pambali akuyenderera pa nkhope yake yopatulika iye anafuula ndi mtima wodzaza ndi chikondi Atate akhululukireni iwo pakuti iwo sakudziwa chimene iwo akuchita Iye amatha kumvetsetsa pokhala Mulungu Iye amamvetsetsa chifukwa chake Iye anatikonda ife pamene ife tinali osakondedwa chifukwa Iye ndi Mulungu ndipo Iye amamvetsetsa pokhala moyo Iye anandikonda ine sipanakhalepo moyo unakhalidwapo wonga umenewo chifukwa iwo unakulungidwa mu chikondi Pakufa, ye anandipulumutsa ine. Imfa, pamene anali munda wa Edeni, Mulungu Yehova anafuna chilango cha tchimo ndi imfa. Ndipo, sipakanakhala kusintha. Sizikanasamalilidwa mwanjira ina iliyonse. Chifukwa Mulungu ndi wamkulu, ndipo iye ndi wopanda malire. Ndiponso woweruza wa miyamba yonse ndi dziko lapansi.
Penalty of sin is death.
Chilango cha tchimo ndi imfa. Ndipo panali bali yense amene akanamuperekera nzake chilango ichi. Pakuti munthu aliyense ngakhale iye atamufera munthu nzake. Kwa iye anali wolakwa kuyamba ndi kuyamba. Panali bepo aliyense wa ife amene akanamuthandiza mzake chifukwa ife tonse tinali olakwa ife tinabadwira mu tchimo tinapangidwa mukusayeruzika tinabwera mdziko tikuyankhula mabodza ndipo panalibepo chisonyezo cha chiyembekezo paliponsepo ife tinaweruzidwira ku imfa ndi Mulungu ndipo cholengedwa chilichonse chimene chinayamba chasunthirapo pa dziko lapansi chinali pansi pakutsutsika uku Amakhoza kuuka amuna olungama ndi kumapanga zinthu zazikulu koma iye amakhala wochimwa kuyamba ndi kuyamba panali njira imodzi yokha yoti izo zilipiridwe ndipo imeneyo inali imfa ya Mulungu mwini wake Chotero Mulungu pokhala mzimu sakanakhoza kufa Kuma iye anadzabwera muthupi la nofu ndipo anadzadzionetsera yekha mu moyo wa chikondi kuti adzatenge ubwino wonse umene iye anali ndi kudzawupereka iwo mwakufuna ngati nsembe yapamwamba kuti iye adzathe kutenga kulakwa kwa wolakwayo tonsefe pokhala ochimwa ndipo opanda njira mdziko Kwa ife kuti tingapulumutsidwepo, iye anabwera osati kuti adzangoonedwa pa dziko lapansi, koma iye anabwera kuti adzafe ngati nsembe. Abele anafotokoza izo, pamene iye anapereka kwa Mulungu nsembe yapamwamba kwambiri kuposa ya Kaini. Pamene iye anamubweretsa mwana wankhosa wang'ono, atamuzengeza pa khosi pake kachiduswa ka mpesa, kukamumangirira kumwala. Pamenepo kanagona kanthu kakang'onoko pamwala anakokera chibwano chake cha ching'ono mbuyo ndipo ndi mwala anakhapa khosi lake la ling'onolo ndipo iko kanaphiriphita ndi kufa ndi magazi akukha ndipo ubweya wake wa ung'ono oyela unasambitsidwa ndi magazi Abele anaonetsera kavari pamenepo Amene mwana wankhosa wa Mulungu wophedwa kuyambira pa maziko a dziko anabwera kudzatenga malo a olakwayo ndipo anasasanthidwa ndi kuvulazidwa ndi kuseleulidwa ndi kusekedwa ndipo anafa imfa imene palibe cholengedwa chimene chikanafa kupatulapo Mulungu mwini wake ndi tsitsi lake la magazi likulandewera kuchokera mmapewa ake akudonthera pansi zinaonetsera kuti tchimo ndi chinthu choyipa pamene iye anachita kufa kuti adzamuwombole munthu kuchokera ku moyo wa tchimo palibe chilichonse chimene chikanafa monga choncho palibe chilichonse chimene chikanapirira imfa imeneyo amanena kuti pamene iwo anamupyoza mbali mwake kuti pamenepo panatuluka magazi ndi madzi inali nthawi ina yapitayo ine ndimayankhula ndi wina wake za izi ndipo anali wa za sayansi amene anati pali njira imodzi yokha imene zimenezo zikanakhoza kuchitikira ndipo sichifukwa cha nthungo ya chiroma kuti iye anafa ndi imeneyo ndipo sizinalinso chifukwa chotaya magazi kuti nchifukwa iye anafa chifukwa magazi anali alipobe muthupi lake imene iye anafa nacho sichinali chifukwa cha nthungo ya chiroma kapena misomali imene inakhomeredwa m'manja mwake kapena chisoti cha minga chimene iwo anachiyika pamutu pake koma chifukwa iye anafa ndi chisoni chifukwa iye anadza kwa ake omwe ndipo ake omwe sanamulandire iye ayi iye anafa chifukwa chosweka mtima pamene iye ankadziwa zolengedwa kumene za nthawi zimene iye akanadzafa kuti aziwombole zinamulavulira pa nkhope yake ndipo iye anakanidwa ndi munthu davide zaka 800 izo zisanachitike analira ndi liwu lomwe lija limene iye analira pa kavari mulungu wanga nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine ndi chinthu chopsa bwanji chimene tchimo limachita ilo limamulekanitsa munthu kwa mulungu ndipo iye anali nsembe ya tchimo imene inkayenera kuti iperekedwe kwa machimo athu ndipo iye analekanitsidwa kuchoka pa kukhalapo kwa mulungu tchimo linali litamulekanitsa iye mulungu anadzayika machimo athu pa iye ndipo iye analekanitsidwa kwa mulungu ndipo ndi chifukwa chake iye anafuula chifukwa chiyani inu mwandisiya ine ndipo chifukwa chakuti iye anasiyidwa ndipo anali atatenga malo awa ndipo kumawaona anthu ake amene iye anabwera kuti adzakhale mpulumutsi wawo ndi kuti adzawapatse iwo moyo iwo anali atamukana iye ndipo izo zinamukhumudwitsa iye kwambiri mpaka kuti iye anasweka mtima kwambiri mpaka magazi ndi madzi ndi zamadzi za mthupi lake zinalekana munthu sadzadziwa konse imene icho chinali chifukwa chake sipakanakhala wina aliyense amene akanafa monga choncho ine sindikusamala kuti inu mungazunzidwe mochuluka bwanji imene iwo angayikire mapazi anu muzitsa kapena kukudulani inu nthulinthuli kapena kukuotchani inu nthulinthuli inu simungafe imfa imeneyo chifukwa mapangidwe anu siwonga chomwecho iye ankayenera kukhala mulungu iye ankayenera kukhala woposa munthu ndipo kuganiza kuti mulungu anafa iye anafa chifukwa chosweka mtima ndi chisoni choterocho chifukwa cha dziko mpaka zamadzi za mthupi mwake zinachitika mwa mtundu wina zimene sizingachitike mwa inu inu simungathe kuzunzika monga chomwecho palibepo njira imene inu mungakhale ndi chisoni cha mtundu umenewo totero alipo mmodzi yekha amene angathe kuchita zimenezo ndipo iye anachita izo pamenepo utapachikika moyo ofunika uja umene sunkadziwa kanthu koma chikondi ndi kuchita zabwino unapachikika pamenepo pakati pa miyamba ndi dziko lapansi anakwezedwa mmwamba pamenepo anavulidwa maliseche anachititsidwa manyazi taganizani mene inu mukanakhalira kuvulidwa maliseche inu simungadziwe kuchititsidwa manyazi kuposa mmene mulungu angachitire atapachikidwa pamenepo ine ndikudziwa mtanda uli ndi kanthu kakang'ono ngati kuti iwo anayika china chake momuphimba iye koma iwo sanachite konse zimenezo izo zinangoyikidwa pa mtanda kapena ojambulayo anayika izo pamenepo iwo anamuvula iye zovala zake iye anali atavala mwinjiro po iwo anamung'ambira iye ndipo anapangira maere iye anachititsidwa manyazi motheratu komabe pokhala mulungu ankayenera kupirira nazo ndipo chimwa anamulavulira mate pa nkhope yake komabe pokhala kuti anali kuya kumene kwakhalidwe ankayenera kuti afe pagulu ndi kuvulidwa maliseche zinamukhudza kwambiri iyeyo mpaka izo zinalekanitsa madzi ndi magazi zosadabwitsa ine ndikuganiza kuwanda katulo anafotokoza bwino izo pamene iye anati pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mwa mdima mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa koma chotchinga chotseguka chinawulula njira ya kuchisangalalo chakumwamba ndi tsiku losatha ndithudi iye ankayenera kuti achite zimenezo chotchingacho chinapachikidwa pakati pa munthu ndi mulungu ndipo chotchingacho chitatseguka chinawulula njira yopita kuchisangalalo chakumwamba ndi tsiku losatha kavari amatanthauza china chake amatanthauza zochuluka kuposa zimene ife tingazifotokoze ndithudi pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumutsa ine poyikidwa m'manda iye anatengera machimo anga kutali ilo laweluzidwa tsopano chimo lilibenso pogwira pamene iye anafuula pa mtanda kwatha chimo linafa tsopano ilo ndi lakufa ilo anathana nalo ilo ndi lopanda mphamvu ilo lilibe moyo taganizani za izo anthunu chimo limenelo ndani kwa anthu ndi lakufa ndipo lilibe moyo ilo lilibenso chochita ilo silingathe zosadabwitsa dzuwa linatseka kupenya kwake nyenyezi zinalephera kuti ziwale dziko linada mdima ilo lonse linali likuwomboledwa tsopano ilo ndi lakufa ilo linayikidwa m'manda ilo lilibe moyo ilo lilibe moyo mkati mwake ndiye ilo likuyenera kuyikidwa m'manda chinayikidwa m'manda ndi chiyani thupi la mulungu linayikidwa m'manda pakuti ilo linali nsembe ya tchimo ilo linali mwana wankhosa wopsereza ilo linapserezedwa ndi moto wakusayeruzika mwana wankhosa wopanda tchimo uja amene sankalidziwa nkomwe tchimo mulungu uja yemwe sankadziwa cholakwika moyo wake unali utaperekedwa ndipo pamenepo panapachikidwa nsembe ya tchimo poyikidwa m'manda iye anatengera machimo anga kutali iye ankayenera kuyikidwa m'manda thupilo sembe ya tchimo inkayenera kuyikidwa m'manda ndi chifukwa chake ambiri posakhalitsapa akhala akuyenda mmodzi ndi mmodzi kubwera kudziwe ili kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu bwanji china chake chachitika mzimu uja umene unatuluka kuchokera mu thupi limenelo pamene iye anafuula kwatha waliweluza tchimo m'matupi athu ndipo ife tikuyenera kukalika ilo m'manda kuti lisadzakumbukiridwenso ndine wokondwa kuti ilo latero pamene chilichonse chikwiriridwa icho chimabisika icho sichimaonekanso ndipo poyikidwa m'manda iye anatengera machimo anga kutali mulungu saonanso machimo athu panonso pakuti iwo anakwiriridwa anakwiriridwa kuti mu nyanja yakuiwala taganizani za nyanja yakuiwala mulungu sangakumbukirenso iwo chifukwa iwo anachitidwa ziwiri zonse anafa ndipo anakwiriridwa m'manda iwo sangakumbukiridwenso iwo anachoka mu kukumbukira kwa mulungu iye analinso mukuyikidwa kuku iye anayimiriridwa mu chipangano chakale iwo amakhala ndi ziwiri iwo amakhala ndi nsembe ya tchimo pakuyeretsedwa kwa kachisi ndipo nsembe ya tchimo imeneyo imakhala yakuti iwo amatenga mbuzi ziwiri ndipo mbuzi imodzi imaphedwa ndipo mbuzi inayo imakhala ndi machimo amene anali pa mbuzi yakufayo amakayikidwa pa mbuzi ya moyoyo kumbukirani yesu anali nkhosa iye anali mwana wa nkhosa koma mu nkhani iyi iye anadzakhala mbuzi iye anali chilungamo chifukwa iye anali mulungu nkhosa koma iye anadzakhala mbuzi tchimo kuti iye adzathe kukhala nsembe ya tchimo kwa ine ndi inu kuchokera ku nkhosa anadzakhala mbuzi ndipo yesu anayimiriridwa mu nyama ziwiri zonsezo mbuzi ziwiri zonsezo kwa imodzi iye anafera Iye anafera chitetezero yachiwiriyo. Machimo amene analipa chitetezerocho anadzayikirwa pa Azazeli. Ndipo Azazeli anatenga machimo a anthu ndipo anapita kutali ku chipululu kuti akasenze machimo a anthu. Kodi icho chinali chiyani? Icho chinali imfa ndi kuyikidwa mʼmanda kwa Ambuye Yesu athu. Pakufa pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mʼmanda, iye anatengera machimo anga kutali. Iye anadzitengera machimo a anthu pa iye mwini, ndipo anawanyamulira iwo kukalowa nawo mu hade wotsikitsitsa. Iye anali nsembe ya tchimo. Iye anali ndi machimo a anthu. Iye anawafera iwo, ndiponso machimo anayikidwa pa iye. Ndipo iye anatengera machimo athu kutali, kutali kwambiri, mpaka Mulungu sangathe kuwaonanso iwo. Taganizani za zimenezo. Oh, mpingo ukhoza kufula, aleluya, chifukwa cha mpulumutsi woteroyo. Sikuti machimo athu anangokhululukidwa kokha, koma iwo anakwiriridwa mu nyanja ya kuyiwala kuti asadzakumbukiridwenso. Poyikidwa mʼmanda, iye anatengera machimo athu kutali. Iwo sangakumbukiridwenso, pakuti iwo anapita, iwo anachoka mʼmaso a Mulungu. Iwo anapuwalitsidwa, iwo anasudzulidwa, iwo anakayikidwa kutali. Mulungu samakumbukiranso iwo. Chiyani? Pingo kuyenera kusangalala mmawa uno, podziwa kuti machimo athu sadzakumbukiridwanso. Iwo anakayikidwa mu nyanja ya kuyiwala, anapita ku manda kuti sikungakhaleko chiukitsiro chilichonse. Iwo anafa kwa nthawi zonse ndipo anayiwalidwa. Iwo ali ngati iwo sanachitike nkomwe. Pakufa iye anandipulumutsa ine, koma poyikidwa mmanda iye anatengera machimo anga kutali. Iye anawatengera iwo kutali mpaka iwo anakalowa mu nyanja ya kuyiwala. Oh, ife tikudziwa kuti zinthu zimenezo zimakhulupiriridwa ndithudi pakati pathu. Ndipo izo ndithudi ndi choonadi. Izo ndi choonadi cha Mulungu. Zinthu zazikulu zonsezo zinali zosati kuti munthu angazifotokoze. Ife sitingathe nkomwe kufotokoza kuthokoza kwathu kwa zinthu zoterozo. Koma oh, ista imeneyo, pouka iye analungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mʼmanda, iye ananyamulira machimo anga kutali. Izo zinali zabwino. Koma pouka, iye anandilungamitsa. Kuuka kumeneko kunali chiyani? Linali lisiti la Mulungu kuti mtengo alipiridwa. Pouka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Oh, ndi mpulumutsi bwanji. Kuuka. Kodi Mulungu anachita chiyani? Munthu akhoza kuzunzika, munthu akhoza kufa, munthu akhoza kuyikidwa mʼmanda. Koma Easter inali chachikulu kwambiri cha zonsezo, pakuti kunali kuvomereza kwa Mulungu. Malamulo anga akwaniritsidwa, zofuna zanga zakwaniritsidwa. Ndiyeyo iye anamuukitsa iye kwa akufa. Pouka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Lodala likhale dzina lake loyera. Zosadabwitsa izo zimabweretsa kutengeka. Zosadabwitsa mtima wa munthu sungathe kuzigwira izi. Oh, ndi chikhulupiriro chathu chogonjetsa. Ife tikhoza kuyima kutsidya ndi kuti ife talungamitsidwa kwa nthawi zonse mwaulere, chifukwa iye anafa ndipo anayikidwa mʼmanda. Ndipo Mulungu anamuukitsa iye kenanso mawa wa Easter. Kenako Mulungu anadzaonetsera kuti izo zalandiridwa, zinthu zonse zimene iye anazichita. Chilichonse chinaperekedwa mwaulere. Inu mukhoza kupita amfulu tsopano. Pouka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Oh, palibe amene angadziwe nkomwe, sangathe kuganizira za tsiku lalikulu ilo amene iye anauka. Ndipo angelo anaziona izo, nyamba ya mnyamba. Angelo anayimba matamando a Mulungu ndipo anasangalala pamene woyera achipangano chakale mu paradizo anafuula. Haleluya. Ouka iye anandirungamitsa. Miamba inagwedezeka, dziko linagwedezeka, paradizo anagwedezeka. Ndipo kumwamba kunagwedezeka. Mune liwu lalikulu lija linatulukira. Dzuka kuchokera mʼmanda iye anauka. Ouka iye anandirungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Oh my. Ndiye woyera amene amafa mwa iye akhoza kuimba iyi pamene ife tiyangʼana pa chisomo chodabwitsa icho kumeneko zimene iye anachita mukuona chivomerezo chosindikizidwa cha Mulungu kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndidzauka kwa akufa ndipo ndizidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumathero a dziko ngati chotsimikizira ndiponso kutsimikizira kuti zimene Mulungu ananena ndi zoona ndi zimene ine ndikunena ndi zoona Yesu anati ine ndidzabwera mu maonekedwe a mzimu woyera ine ndidzapanga pokhala panga ndi inu ndipo ndidzakhala ndi inu kwa nthawi zonse ndiye woyera amene ali ndi chiyembekezo cha chikhulupiriro chimenecho mu mtima mwawo akhoza kuyimba nyimbo iyi mawa owala wopanda mitambo pamene akufa mwa Khristu adzauka ndi kugawana ulemelero wa chiukitsiro chake amene osankhidwa ake adzasonkhana kupita kwawo kuseri kwa mlengalenga ndi chilimbikitso cha ngwiro ndi chisindikizo cha Mulungu ndi lisiti lolembedwa lochokera kwa Mulungu mwini wake akamadzayitana dzina langa ine ndidzakhala komweko oh bwerani msanga oh nzosatabwitsa iwo anati pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumusa ine poyikidwa mʼmanda iye anatengera machimo anga kutali oh pouka iye analungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse machimo akhululukidwa nsembe zonse izibwezi zili nthano nsembe zonsezi zikanakhoza kulephera koma pa mmawa wa Easter pamene iye anadzauka Mulungu anatsimikizira kuti iye wavomereza izo zosadabwisa izo zimabweretsa mtima wa munthu ku aleluya zosadabwisa izo zimapangitsa amuna kuyima pamaso pa imfa zimapangitsa anthu kutchula zinthu izo zimene panalibepo ngati kuti izo zilipo koma bwanji pouka iye anandilungamitsa inu mukudziwa bwanji kuti iye wauka chifukwa iye wauka mʼmitima mwathu talungamitsidwa mwaulere kwa nthawi zonse masiku 40 kenako pamene iye anayima akuyankhula kwa ana ake mphamvu yokwakira pansi inayamba kulephera kugwira ntchito zinali zitatha mtengo unali utalipiridwa iye anali ali ndi lisiti mʼdzanja lake ilo linali lisiti la Mulungu iye anali ndi ana pingo wokhulupirira timo lonse linali litagonjetsedwa njira inali itayeretsedwa iye sibwenzi atakhalanso pa dziko lapansi chiyani chimatigwirira ife kuno mphamvu yokokera pansi mphamvu yokokera pansi inayamba kusweka iyo inataya kugwira kwake bwanji zonse zinali zitatha pamenepo chinachitika ndi chiyani iye anayamba kukwera kuchokera pa dziko lapansi pitani inu mu dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse panadzabwera kuyankhula kwa milomo yake pitani inu mu dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa iye amene sakhulupirira adzawonongedwa ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira mu dzina langa iwo adzathamangitsa mizimu yoyipa iwo adzayankhula ndi malilime atsopano ngati iwo adzatola njoka kapena kumwa zinthu zokupha izo sizidzawapweteka iwo ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira chifukwa ine ndili moyo mphamvu yokokera pansi yasweka pa ine chimo linasowa pogwira ine ndinakuferani inu Mulungu anatsimikizira izo ndipo anapereka lisiti la chiukitsiro ndipo chifukwa choti ine ndili moyo inu mudzakhalanso moyo tsiku lina ine ndidzabwereranso tsiku lina iye akubwera oh tsiku la ulemerero ndiye mmodzi pokhala moyo pakufa poyikidwa mʼmanda pakuuka akubweranso chiyembekezo cha mpingo lero Pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumutsa ine poyikidwa mmanda iye anatangira machimo anga kutali pouka iye analungamitsa mwaulele kwa nthawi zonse tsiku lina iye akubwera oh tsiku la ulemerero icho chinali chiyani zinthu 5 muzilembo 5 JASUS pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumutsa ine poyikidwa mmanda iye anatangira machimo anga kutali pouka iye analungamitsa mwaulele kwa nthawi zonse tsiku lina iye akubwera oh tsiku la ulemerero ife tikuyembekezera kudza kwake kwachiwiri ndipo ena amawawala ndi opanda mitambo awa pamene akufa mwa Khristu adzauka ndi kudzagawana ulemerero wa chiukitsiro uwo pamene osankhidwa ake adzasonkhana kwawo kuseli kwa thambo pakuitana dzina langa lidzakhala komweko bwanji ine ndili ndi lisiti iye anauka inu mukudziwa bwanji iye akukhala moyo mu mtima mwanga iye akukhala moyo mu mtima wa mpingo wake wokhulupirira taganizani za zimenezo amzanga dziwe likhala litakonzedwa mu mphindi pang'ono chabe ndi madzi otentha kwa utumiki wa ubatizo mwansanga ife tikamabwerera tiye ntiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe ine ndikudabwa lero ngati pangakhale mmodzi pakati pathu kapena ambiri amene sanamvetsetsebe nsembe iyi mokwanira kuti angayivomereze iyo ndipo inu mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero kuti mulungu ayankhule mwachilendo mu mtima mwanu kuti inu muvomereze nsembe yake kuyeretsa kwa solo yanu ndipo mukumbukire kuti lero ife sitikungosangalalira nthawi yoti tivale zipewa zatsopano ndi kuvala zovala zatsopano imene ndi chabwino icho ndi chizindikiro cha china chake chatsopano mulungu anapanga china chake chatsopano chimene ndi chabwino izo sizokhazo Easter simatanthauza zimenezo kapena kukasaka akalulu a Easter kapena mazira akalulu ndi nkhuku za zing'ono zoyera ndi zina zotero lingaliro lake silimenero mbale Easter ndi kugonjetsa ndi chigonjetso chimene mulungu anachipereka pa dziko lapansi kuti iye anaukitsa mwana wake yemwe kwa akufa kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asadzawonongedwe koma adzakhale nawo moyo wamuyaya chiukitsiro chikhoza kukhala mu moyo wanu momwe ngati inu mulibe icho kodi mungakweze dzanja lanu kwa iye mmawa uno pamene inu mwaweramitsa mitu yanu ponena kuti ndi ili mulungu mundikumbukire ine kuti moyo wachiukitsiro uwo mulole iwo ukhale mu mtima mwanga inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mʼbale Branham pamene ine ndikukweza dzanja langa ambuye akudalitseni inu ambuye akudalitseni inu kodi alipo wina amene mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mʼbale ine ndikufuna kuti ndilandire moyo wachiukitsiro uwu mawa owala ndi opanda mitambo taganizirani izo tsopano pamene ife Khristu adzauka kudzagawa ulemerero wa chiukitsiro chake pamene osankhidwawo adzasonkhana kugombe pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko pakuitana dzina langa pakuitana dzina langa tsopano ngati inu simukutsimikiza mukonze izo tsopano adzaitana dzina langa pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko tiye ntimutumikire ambuye kuyambira ichi ndi cha inu oyera dzuwa tiye ntiyankhule tsopano inu amene muli a Khristu mukufuna kulumbirira kwa mulungu kuti mukagwira ntchito mochuluka bwerani kuno bwezerani dzanja lanu kwa iye ndipo pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko ambuye akudalitseni pakuitana dzina langa pakuitana dzina langa pakuitana dzina langa pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko
Dear God
Ogondedwa mulungu inu mwaona ntima uli wonse muno ndipo inu mukudziwa zolinga ndizofuna ndipo ine ndikupempha chifundo mulungu mupereke izi kuti chifundo chionetseredwe kwa anthu awa iwo abwera mmawa uno chifukwa cha ora ili la kupembedza iwo abwera pa malo anu kuti adzamve mawu anu ndipo monga ife timayankhulira kuti pamene inu munakhala moyo sipanakhalepo moyo ngati wanu pakufa inu munali mmodzi yekhayo amene akanafa mwa njira imeneyo pamene inu munayikidwa mʼmanda inu munanyamulira machimo athu kutali mutazitengera machimo a anthu pa inu inu munawatengera iwo ku nyanja yakuiwala koma pouka inu munalungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse ndipo ife tikuima lero kuyembekezera kudza kwanu mulungu adalitseni iwo tithandizeni ife ife tikuzindikira kuti ife tilibe nthawi yochuluka pakuti izo zangokhala pakhomo ndipo iliyonse ndipo ola limodzi kuchokera pano mogwirizana ndi aza sayansi mafuko akhoza kusakhalaponso ndipo ife tikupemphera mulungu pamene ife tayima mawa wa Istara uno pa chiwundo chakudza kwake chiyembekezo cha mpingo masauza ndi ambiri akugona uko mu fumbi la dziko lapansi akudikirira ola limenero miyoyo yawo ili pansi pa guwa ikufuula mpaka liti ambuye mpaka liti ine ndikupemphera mulungu kuti inu muyankhule ndi ife ndipo mutilole ife tikumbukire kuti zilibe kanthu zimene ife tingapange kuno ku dziko lapansi izo ndizazing'ono kwambiri ndipo chinthu chokhacho chimene ife tingachite tsopano ndikudikirira kudza kwanu ndi kukamuwuza aliyense uthengawu ndi wamsanga mulole ife titengere iwo kwa anthu mwamsanga kuti inu mukhoza kubwera nthawi iliyonse asanafike mapombawa amene ife tikuwakamba ndi mizinga iyi imene ikhoza kukhala mivumbi ya masauzande a iyo akugwera pa dziko lapansi mu nthawi ya miniti imodzi zimenezo zisanachitike inu mwalonjeza kuti mubwera ambuye kudzatenga anthu anu izo zidzakhala mwa njira imeneyo ambuye totero pafupifupi miniti iliyonse pakhoza kukhala chiukitsiro Istara kwa mpingo chiukitsiro kuchokera ku moyo wa tchimo uwu kupita ku moyo wa muyaya kudzera mwa Khristu imvani mapemphero athu ndipo lero pamene ife tikupita ku mautumikiye nawo kupita mu kuphunzitsa kwa Sunday school o ambuye yankhulaninso ndipo mulole mitima yambiri ichenjezedwe mwa chilendo ndipo mulole iwo abwere mu madazeni kubwera mudziwe ili mawa uno mawa wa Istara uno kuti adzayikidwe mʼmanda ndi ambuye yesu kuvomereza nsembe yake zilibe kanthu kuti iwo ndi ampingo wanji kapena ndi gulu lanji lachipembedzo limene iwo amayanjana nalo zimenezo sizitanthauza kanthu koma kodi iwo ayivomereza nsembeyo kodi iwo akuvomereza kuti iwo si abwino kuti yesu anali yekhayo amene anali wabwino ndipo iye anatifera ife mʼmalo mwathu ndipo iye anatenga machimo athu ndipo anakawagwirira iwo ndipo ife tikuima tokha mwa iye mipingo yathu singathe kugwirira machimo athu moyo wathu womwe sungathe kugwirira machimo athu koma Khristu anagwirira machimo athu mu nyanja yakuiwala mulungu perekani tsopano kuti zinthu izi zikakhale za ulemelero pamaso panu ndiye usiku uno ambuye mubwere mu mphamvu ya chiukitsiro chanu ndipo mudzagwedeze malo ang'ono awa ngati kuti iwo sanayambe agwedezekapo mulole zizindikiro ndi zodabwitsa zionekere mubwereze izi monga zinachitikira malamulungu angapo apitawo ambuye pamene odwala ndi osautsika anachiritsidwa mopambana ife tikupemphera kuti izo zichitikenso usiku uno kwa ulemerero wanu ambuye mutikhululukire ife mphulupulu zathu tsopano ambuye ndipo mulole iyi ikhale Istara yeniyeni kwa ena a ife Istara yeniyeni kwa tonse a ife ndipo ena a iwo amene sanayambe adziwapo amene mdalitso wa Istara uli mulole likhale lero limene Khristu ati auke mu mtima mwawo ndi chiyembekezo chatsopano ndi moyo watsopano alozereni iwo ku Calvary pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Tikhale ndi nthawi iyi yachiyanjano ndi angati a inu mumawakonda ambuye ingokwezani mmwamba dzanja lanu oh my izo ndizopambana Ine ndamva kuti inu muli ndi mwana woti adalitsidwe Bale McDowell. Inu mubweranso ku msonkhano wa Sunday School inu mutero? Dabwino. Izo zikhala zabwino. Pamenepo ndi pamene ife titi tidalitse ana ndi zina zotero nthawi imeneyo. Ngati inu simudandaula izo zili bwino. Ndipo chotero tsopano ife tibalalitsa omvetsera kwa mphindi pang'ono kuti inu mupite kumalo anu ndipo mukadye katsutsa. Kenako mubwererenso. Ndife okondwa kuti inu munali pano. Ndipo tsopano tiye mtingoyima ndipo nyimbo yomwe ija imene ife timayimba mphindi zapitazo. Palowala ndi lopanda mitambo lija. Tilangati amene ali ndi chiyembekezo chimenecho mwa iwo. Tiyeni tikuoneni mukukweza dzanja lanu. Imirirani. Lowala ndi lopanda mitambo, imbaniyo tsopano. Pamene akufa mwa Khristu adzauka, ndi kugawana ulemerero wa chukitsiro chake. Pomwe opulumutsidwa andzikwa dzasonkhana mbali inayo, ndipo pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko. Pakuitana dzina langa. Aguita na zina la Aguita na zina la Aguita na zina la ngandidza kala komweko Sopano pamene tikuimba ndime yotsatirayo tienti mutumikira ambuye kuyambira mmawa mpaka kulowa kwa dzuwa tienti ziyankhula osatiza zinthu za mdziko koma tienti ziyankhula za zodabwitsa zake zonse ikondi ndi chisamaliro pamene ife tikuchita izi tizigwirana dzanja ndi wina wake kumbuyo kwanu kutsogolo kwanu mbali mwanu tienti tonse tichite zimenezo tsopano ndikuti mawa wabwino mzanga wa Chikristu ndinokondwa kukhala mutchalichi ndi iwe chabwino
Tiwatumikire Ambuye kuyambira Zachikondi chake chodabwitsa ndi chisamaliro Pomwe moyo ukadzata ndipo ntchito zathanso Ndipo pakuitana ndidzakhala komweko Pakuitana dzina la Pakuitana dzina Dzina langa Pakuitana dzina langa Ndidzakhala komweko
Bwanji, ife ndidzakakhalako chotani kumeneko Fukwa Okhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumutsa ine poyikidwa mmanda iye anatengera machimo anga kutali pouka iye analungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse tsiku lina iye akubwera oh tsiku la ulemerero
pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko
ife tili ndi lisiti
pakuitana dzina Pakuitana dzina langa Pakuitana dzina langa Pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko
Tieni tiweramitse mitu yathu Ambuye mawa wina owala ndi wopanda mitambo Pamene ife tidzaona utawaleza wa ukuluwo ukubwera mu mlengalenga. Chizindikiro cha Mulungu cha pangano, pangano losatha. Ye wasunga lonjezo lake. Ndiye ife tidzayang'ana akubwera. Ndipo mitumbira ya kumanda idzakhala ikutseguka. Ndipo iwo amene anagona mu fumbi la dziko lapansi adzauka. Kuti akagawane naye iye ulemerero wa Easter yoyamba. Amene anapanga izo kukhala zotheka ambuye wathu. Zikomo inu chifukwa cha zimenezo ambuye. Ndinokondwa kwambiri ambuye kuti chiyembekezo chili pachifuwa changa, pakuti ine ndikuona mapewa anga akugwa. Ambuye, ndipo ukalamba ukuyamba kukwawiramo. Ine ndili pamwamba pa phiri, ndikuyang'ana uko tsopano. Ambuye, ndine wokondwa kwambiri kuti chiyembekezo chimenecho chikuyaka mkati mwanga. Tsiku lina inu mudzabwera. Ndine wokondwa kwambiri kuti pali ambiri pano lero amene akumverera chimodzi-modzi. Ine ndikupemphera Ambuye kuti inu mutipatse ife tsiku lopambana lero, kuti khululukira mphulupulu zathu zonse mune ife tikuvomereza kulako kwathu ndi kuvomereza kuti ife sioyenera. Koma imfa ya Khristu kuyikidwa m'manda ndi ukitsiro zinatsimikizira kwa ife mwa mzimu wake mmene waukitsidwa mʼmitima mwathu kutipanga ife kukhala gawo la chiukitsiro chake. Ndipo ife tili ndi chikole cha chiukitsiro chathu mʼmitima yathu tsopano. Chifukwa kwa tchimo ife tafa, ndipo ife talowa mu moyo watsopano, ndipo tauka kwa zinthu zakale za mʼdziko tapita ku moyo watsopano. Icho ndi chikole ndipo Ambuye, icho ndi chikole cha chiukitsiro chathu. Ndife wokondwa kwambiri kumvelera izo ndi kusangalala izo pawina ndi mzake. Zinthu izi ife timazigwira ngati chuma chopambana cha mitima yathu, china chake chimene palibe ndalama ingagule. Dziko silingathe kuzifufuta chifukwa Mulungu anazipereka izo kwa ife mwa ulere, ulere monga Khristu anafera izo. Tsopano ife tikupemphera kuti mukhale nafe mmawa uno, kuti thandize ife tsopano, ndipo kuti tikapumulire mphindi pang'ono, ndipo tidzabwererenso mutipatse ife msonkhano wotsatira wopambana. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Iye amene anatiphunzitsa ife kuti tizipemphera limodzi. Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pa dziko lapansi monga izo zili kumwamba. Tipatseni ife lero chakudya chathu cha lero, ndipo mutikhulukire ife zolakwitsa zathu monga ife tiwakhulukira iwo amene atilakwira ife, ndipo musatitsogolere ife mu mayesero, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa, pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen. Ambuye akudalitseni inu tsopano mpaka ife tidzakuoneni inu mu pafupifupi pa half nine. Inu mugwirane chanza wina ndi mzake, ndipo ife tikuonani inu pa half nine.